Tēnā rā koutou e te whānau e mātakitaki mai rā, e whakarongo mai rā, i runga anō hoki i ngā iarere o te reo irirangi o te hiko o te ika, mā runga anō hoki i ngā iarere o te ipurangi. Ko hau tēnei ko Peter Lucas o te reo irirangi o te hiku, kei te hui nui ahau mō ngā wāhine Māori toko i te ora. Ka huri atu ahau ki tō tātou kai kōrero, tōna ingoa ko Marama Parore. Marama, tēnā koe i te rānei.
Tēnā koe, tēnā koutou, te hiko o te ika, ko Marama Parore tōku ingoa. Ki te taho tōku pāpa ko Ngāti Whātua, ki te taho tōku māma ko Ngāti Kahu, ko Ngāpuhi, engani taku kāngi ki Pōneki.
Ko koe tētahi o ngā kaiwhakahaere, rongo nui me ki, mō tētahi kaupapa tino tautoko nei ngā āhuatanga o te Māori.
Ai, ko au te pau ahorangi, Chief Executive, mō Te Rau Matatini. Te Rau Matatini is a national Māori workforce organisation, development organisation, and we care about making sure that our people have got the skills, resources and knowledge to work with whānau.
Now, your involvement with the League is something that is significant in that today we have the competition, te whakataetae e karangahiana ko ngā pū kōrero. Kua roa ngā whāia o te rōpū wahine Māori toko i te ora, e kōkiri ana i e nei kaupapa, hei whakaoroi te reo Māori. O whakaaro mo te kaupapa?
Oh, he miharo, he miharo. I've been really lucky and privileged in my life. I grew up in the League. I was a baby in the League, and I got to hang out with people like Whina Cooper and Whaia McClutchie and the wonderful Mira Zazi and the wonderful women of the Māori Women's Waiwhu League. It's a wonderful organisation, and for people like me, it really was the wings beneath my feet. It was the aunties, the whaia, the nannies who kind of gave you a gentle push and then a bigger shove to be better than we ever were. And so when I was 17, I was in the Pū Kōrero, and I was lucky enough to win the Mira Zazi trophy, and I still treasure that very, very much. And I see that today, that trophy is still being presented to our young, beautiful ngā wahine at this hui today.
Tell us a little bit about that trophy and what you have to do to win.
Well, you know, in my days, we're nowhere near as good as these young ones now. No way. These young people are just quite extraordinary. So in my day, you have to do some work. You have to study and practice, of course, and be really clear about the theme of the conference. You know, why are you here? What is it that you want to achieve? What is it that we can do collectively for Te Ao Māori? And wahine Māori are quite extraordinary in the world. We rock. You know, we're strong, we're powerful, we love deeply, and you know, tapping into that power is good for our people. It's good for the country.
Whānau is a fundamental part of the kaupapa of the League. How would you describe the aspirations of the League and how they connect with Te Rau Matatini?
Well, you know, Te Rau Matatini have had a long, enduring relationship with Māori Women's Waiwhu League. It's an institution, a really important Māori institution. You know, my mohos, I have 10 of them now. It's important, I have one of them here with me at the hui today, to make sure that they really understand what the League means in Te Ao Māori. This is the powerhouse of Te Ao Māori, ngā wahine Māori.
Today we're hearing from Prue, who's the current president. We're hearing from Makau Ariki, and we're hearing from Dr. Aroha Harris. How would you encapsulate in some closing statements what the theme, te rangatiratanga, how would you describe that for our listeners and our viewers at the moment?
Well, you know, in memory of one of my important mentors in my life, Wairete Walters, I can feel her here at this hui, and it is about making sure that our voice is strong and powerful, and it's heard particularly in Wellington, because at the moment we're getting ignored. We're not invited to places where decisions are made about us. And so, you know, we really, really need to be pushing nothing about us without us. We've got to be at the table every time, and I think that's clearly the message that I'm getting from the key speakers today.
Ka mihi ki a koe e te whanaunga, e hari ana te ngākau ko Tūtaki Tāua i te rānei, whanaunga ki te whanaunga, Ngāti Kahu, Te Rāroa, Te Aupouri, Ngai Takoto, Ngati Kuri, Ngā Iwi o Te Hiku, mihi ana hau ki a koe.
Tēnā koe, tēnā koe. Can I give one plug for the International Indigenous Gathering that's happening in Waikato Tainui?
Definitely.
In November. So it's called Healing Our Spirit Worldwide. We're expecting 1,500 people to come to this hui, including a lot of these people at this hui. Waikato Tainui, 15th of November, Pōhiri at Tūranga Waiwai. King Tuheitia is our patron. International speakers, about 250 people coming from Canada. So it's going to be a wonderful program. Jump online, have a look, www.hosw.com.
O te rā e tātou mā, ka hoki anō ki te whare e noho nei a ngā wai Heriwini, ka mihi ki a koutou, e mātakitaki mai rā, e whakarongo mai rā i runga anō hoki, i te whakaaro, mo te kaupapa, e karangahia nei, ko te rōpū wahine Māori toko i te ora, ko hau tēnei ko Peter Lucas, mihi anā hau ki a koe marama, ka mutu ka hoki anō ngā kōrero ki a koutou, e te whānau, tēnā koutou katoa.